I'm your worst.
Download it from ilovezedmusic.com. Yeah.
Stupid.
Well.
Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wanaka. Tukipima ga wanaja. Kwa sababu wani stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wanaka, tukipima ga wanaja. Kwa sababu wani stupid. Yapani na ghetto, ila naishi kwa chati. Nikia muwaga kutoka lezea, utasema kabati. Nakifika club na voshobo kyo, utasema mchati. Na bo kiwa nani ila nateka bebe kutoka Masaki. Changanue ye sabati. Moto, goose, kagoma kwenda mbuz. Sikia unaponiona na tazama nyama, ujue hapo nina mchuzi. Chapo kati, clues. Progress on attack news. Wakini tukana na voji chekesho, tasema na penda upuz. Na vyula likalilinjia, na kiso na njua na badilikia. Push michuma na badiligia. Pesa za mama suza kuringia. Fanya mchezo, losfanya mchezo. Na miyumba bovu litakuangukia. Tukivuta sana tunavutia. Kimenuka sama tunanukia. Walipanga kutachafua na tuko safi. So kibajaji unafananisha na mwendo kasi. Ukifatilianga mambo ya kwako watuta kugasi. Wakileta mikunja watuna wachoma na moto wa pasi. Neda kama best rapper in this town. Neda kama king called all these crowns. Neda kama legend, neda kama Dreeza, Weezy. Neza kada kama Chris Brown. Neda umana neka switch of light. Neda kama so clean, so fly. Neda kama kiss to the ladies. Wono nasema neda kama vile mto bafai. Lejuo ni pende la sfani bro. Wezako ni shama nyumbani though. Ukini onaga suna pata home and a bidu tembe na panado. Ana hanado. We coming for you, panya road. Domana tuli kukata. Kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti.
Never.
Utaniona ila unigusi.
No.
Wakipima ga wanaka. Tukipima ga wanaja. Kwa sababu when it's stupid. Utafika ila unikuti. Utaniona ila unigusi. Wakipima ga wanaka, tukipima ga wanaja. Kwa sababu wani stupid.
Kwa sababu hauni
stupid.
Out with the old man, I'm back on my new shit. Mina lindo na mungu shetani ya ni gusi. Marafiki sitaki juu wengi ni kupe. Kona ideas tu mob sana. Na nkesi kitu kwe boring. Then pia minda imbia tu hosana. Pia mineza waibia madobanan. Mechoka kusaidia mabrokama. Asan pia punda mateke. Sisoni kama nda ingia noko kana. Press like a piss on a racket. And I don't gotta use no effort. Lunya. Kuna weze kano ama nige tu afungia maleso. Buddha. If I wanna bring it bia shua ni ya leo siya kesho. Judas. Mena fani fani okinifuza venyenda manuva ghetto. I'm a clap back king. Nobody told you ati opinion yako ina mata. Comparison muna make ni bonoko. Mini kisha piga tapo na nganda. Paparazzi ina paradira mingi. Beta ukulie vako masmata. Toka siku gani mumeona wakilinganisha paso na passat. Luna kama vipi brother. Bona vijano mejana gas mingi. Kila track nchona ina mana bigenerous. Kupate na makolabo lakini ina pass mingi. Sima nika wengi miu wana trust ingi. Only know how to keep it fancy actingi. I don't give a fuck if you thinking I got stingy. So I'm kubali mwale I just sprang it. So I be rapping it's ruthless. Snapping the booth and master the new tracks. Capping it's useless. Laugh as I do this. Gas in his blueprint. That's what I use when I blast on his new kids. Oh, what really happened to you, kid? Dreams came valid, was the lucid. Oh, snap, is it dumb? Is it stupid? Think they had enough, man, deuces.